Tsunami, yeah, wakahadangani, wala siyo mswahili, hana longa longa simitani, anatenda akiaiti, anabariki asaliti, ni rafiki asiye mnafiki. Sohora, if you and Jenny Zavina, if you and Sesan, you say Zavikora, Yomana, Yaki, Duka, is the nurse if you take us up and give it up. Tibi, who only think is out.
Yeah.